Isithombe sesibili. UJesu ujika amanzi wenza iwayini. John 2:1-11. Lapho uJesu sekhulile, wayesemshadweni ngolunye usuku. Abafundi bakhe kanye nonina uMaria babe kanye naye. UMaria wayazi vele ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Kwathi seliphelile iwayini, watshela uJesu wathi ezincekwini, "Yenzani konke akushoyo." Kwakunemiphongo lemikhulu yamanzi eyisithupha. UJesu wathi kuzo, "Gcwalisani imiphongo lungamanzi." Bakwenza lokho. Wayesethi, "Yikhani ninike umphathi wokudla." Amanzi ayesephenduke iwayini elimnandi kakhulu. Abafundi bakhe baqala kubona ukuthi unamandla kaNkulunkulu futhi bakholwa nguye.